say I'm icy. Thirsty, you thirsty. Rising like a thirsty, fantastic, I'm mercy. Fuck a nigga cocky, cop it for the moves. Got your main shotty, I'm a fuck a bitch, I'm Uber. Ooh, niggas back a lot, bitch come say it to my face. Got a lot of sauce, never late with my days. Tryna run hot pepper spray on the faces.
Namhlanje kuzoguqa wena phansi ngedolo ngefull attention futhi uthi ndoda ushikile ngiyaphakamisa nangempela ayilapho ngikudawu mawu lo mzuzu ndoda ugajini dawu
down aba
iye
baba
yengithi dawu namagajini manje
down
awu angishayanga ukuthi ngikumashise egatsheni. Ngishaya ngokubona ubuyuza la kimi ngefull attention egatsheni.